shaku ture ngira yele
Ubuzima iyonele
Mumara nishimi wabanu kugira nibi byanditswe kuko mu gicuku cyanyuma aribwo twe tuzarima muririmbe zandirimbo ziumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari undi buzima yele
yele Sindagize duhungire kwibendera ibasha kuturengera yele yele
ndabona indi umushyitsi afite ubwoba bwibiye ahora atinya ibyuru buri joro ndasinzira muririmbira indirimbo ziumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari
Let's go.